order.
Hey time, hey time, Pizzo.
Darling on the beat.
Hey, chup on billin, billin, billin. Nipe mimi after hapo misilipi. Watu silly silly kichwa bila kilim na ingizwa na injili. Nyumba bigi bigi penda sitting bana kuna mkeka hapo chini. Taizi, pianga zangu limbi after hapo nipe njingi. Seashell, ni seashell, tupo simbi. Uji zangu zote wimbi, nite bana weni baby. Cash money bila wizi, yeah. Ukihala number busy, so my bio hini physics. Cash money bila drizzy, yeah. Za ovyo pana penda mimi, otoyo nyama zangu nyingi. Company toka bara, yeah. King Pizzo de, ay, ring niko set.
Mbelela lela.
Miela 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 Mashimoni lindi buda hadi lini utakuwa zero grazing. Tuko busy sisi nyinyi kila wiki pale bez mkolezi. Double Z, Zidane niko bench siku chezi. Ambia kaka, sindio mambanga. Ukishikwa piga simu bana nisafisha gerada. Yangu ni mada, na siku ifanya. Stenje, bro kata tenje. Zetu ni nganya, nani za wanga. Ohanga, jina langu wana lamba. Washara danani namba, usichoke kaza kamba. Kamba fupi panda lada, superstar uliza NASA.
Umbelela lela.